Washington, the voice of America. Time now for Heza, our weekly program by youth and for youth from Rwanda.
Reka tubasuhuze mu mwese muduteza amatwi. Muri ku ijana na kane n'ibice bitatu FM, Radio Ijwi rya Amerika. Ikiganiro cyo ni Heza nk'uko mumaze kubimenyera kuri aya masaha. Muri iki kiganiro tukaba tugiye kubagezaho uko abantu batandukanye bumva igikorwa cy'urugerero. Iki gikorwa ni kimwe mu bikorwa byashyizweho na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kwigisha urubyiruko gahunda zitandukanye za Leta ndetse n'uburere mboneragihugu.
Urugerero ni gahunda ya Leta itabirwa n'intore ziba zivuye mu matorero. Gukora ibikorwa bya Leta, kangurambaga, kubarura n'izindi gahunda nyinshi zitandukanye za Leta.
Ese urugerero rwaba ruhuriye he n'itorero rya kera?
Uko byakira byagendaga, aho kera usanga ingimbi nyine abasore n'inkumi bajyaga mu itorero bagatozwa, noneho nyuma y'uko bamaze gutozwa bakazajya nyine noneho bakajya nko kuri tere cyangwa nyine bakajya gushyira mu bikorwa ibyo bize.
Muri iki kiganiro kandi twaganiriye na Bwana Semitari Alex, umuyobozi w'umurenge wa Rwezamenyo, umwe mu mirenge ifite urubyiruko rwinshi ruri ku rugerero. Mwe muduteze amatwi kandi murakurikira ubutumwa bw'abatwandikiye. Njye mwumva muri studio nkaba ndi Roger Niyena, reka nongere mbahe ikaze mu kiganiro Heza cy'uyu munsi. Tudatinze, reka tubanze twumve uko itorero kera ryari rimeze. Ni mu nkuru twateguriwe n'Uwamahoro Jean Dodi.
Kuva kera mu muco nyarwanda habamo itorero ari ryo ryitwa Itorero ry'Igihugu. Ryari rishinzwe gutoza Abanyarwanda indangagaciro na kirazira. Kuba by'ingenzi itorero ryakoraga nuko bigishwaga kumenya kubana n'abandi, kumenya gusubiza vuba kandi neza mu kinyarwanda cyiza, ikinyabupfura, kumenya uko umuntu yitwara imbere y'abaruta, urungano n'abamuruta, kandi ahabemezaga ko umuntu wabaga ataranyuze mu itorero yabaga afite byinshi atandukaniyeho n'uwagiye mu itorero akaba intore, cyane cyane mu rwego imyumvire, imyitwarire, imyifatire n'imigenzereze. Intore zatozwaga n'imyitozo ngororangingo: kurasa, kwizibukira, kwiruka no gusiganwa. Ikindi nuko intore arizo zavagamo abaturage beza, abayobozi n'ingabo z'igihugu. Dore uko ubuzima bwari bwifashe mu itorero. Akenshi buri torero ryari rigizwe n'abantu hagati ya 40 n'ijana, kandi itorero ryose rikagira izina ryaryo, buri cyiciro kikagira na cy'izina ryacyo. Nta kigero ntakuka cyari giteganyijwe ngo ube wavuga ko umwana runaka aka yarengeje igihe. Akenshi wasangaga hajyamo ingimbi hagati ya 12 na 18. Itorero ntiryavanguraga, ndetse n'abanyamahanga bafashwe bunyago bashoboraga kujyamo bakitwara neza, bakagororerwa kimwe n'abandi. Intore n'utaratojwe babaga batandukanye, wagiye mu itorero yabaga ajijutse, ashize amanga, azi kuganira neza, afite uburere n'ikinyabupfura, arangwa n'isuku ku mubiri. Intore yirindaga kwirata ku bandi, ahubwo ikihatira kugira umubano mwiza n'abandi no kwimakaza umuco w'amahoro. Icyakora nk'uko Abanyarwanda babivuze ngo nta byera ngo te, hari igihe hashoboraga kuboneka bamwe bashoboraga guteshuka, abo bakitwa ibigwari. Icyakora baramuka bemeye amakosa bakabisabira imbabazi mu ruhame bakaba bavanweho ubugwari. Mu nama zo mu Rugwiro hagati ya Gicurasi mu 1998 na Werurwe mu 1999, abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda mu ngeri zinyuranye bise ku kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda: demokarasi, ubutabera, ubukungu n'umutekano. Umwe mu myanzuro yafatiwemo ni ukongera guha agaciro umuco nyarwanda urangwamo indangagaciro zafasha kubaka umunyarwanda mwiza. Inama y'abaminisitiri yo kuwa 12 Ugushyingo mu 2007 yemeje ko itorero ry'igihugu risubiraho kandi rikaba uburyo bwiza bwo kwihutisha no guhindura imyumvire y'Abanyarwanda hagamije kugera ku cyerekezo 2020 biganisha ku iterambere. Itorero ry'igihugu ryatangije ku mugaragaro na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri tariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 2007 mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko ikoreramo.
Ikiganiro ni heza Radio Nijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Man, I lose them head. So give me some bread, some buns, some biscuits, and cheese on my table. I can't go say, keep it. We have some diamonds. Come see it for me.
I need a roof over my head.
And that is the truth.
I need a roof over my head.
See, Nati, Nati, want some proof. Swallow feel is gonna be the macro feel. And if you can't hear, you're gonna feel. Say you're very big, no barber steel. Swallow feel, you're gonna be the macro feel. 7 miles of black star liner coming from I and I. So take a man home to Mount Zion. Then sell this swallow feel. Wow! Say you're gonna be the macro feel. Some may say time I go red. San Diego Lee, I go run red. Any time I go dread, yon. Wow, man, I lose them head.
Remember, Gabby say,
when say,
remember when the round fins man say,
oh yeah,
time I go dread.
Any goalie, I go red.
City goalie, I go run red.
Redder than red, yo.
I need a roof over my head.
Yes, and that's a naughty proof, yo. In a day not to dread like that. Holy for peace and holy for joy. And that the one said jump up with joy. Wow! Says in a day need a roof. Hey! Over not to head. Hey, so give me some bread, some buns, some biscuits, and some cheese. For my table, him or tip you till you say. Good gosh! Says in a day need a roof.
I need a roof over my head.
And that is the truth.
I need a roof.
Yes, everyone, some
over
proof.
My head and bread.
More bread, y'all.
On my day.
And it's a whole heap of bread, y'all.
Good
gosh.
On my table.
Holy heap of bread. Holy heap of milk and holy heap of cheese. Holy heap of abundant biscuits. Yes, I saw the naughty, naughty ones I
wore.
Over the naughty, the black head. Yeah,
remember
don't be no way.
Say,
and this is daddy, why you say, yo.
I said, the goalie, I'm all on red.
I said, that data be me food. Land on me, I tell the truth.
Dukomeje ikiganiro aho turi kuvuga ku bikorwa by'urugerero bikorwa n'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye. Maxime Rindiro yaganiriye na Semitali Alex, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwezamenyo, maze amubwira kuri gahunda y'urugerero ndetse n'uko igenda ihinduka uko imyaka igenda ishira.
Murakoze, nitwa Semitali Alex, nk'abanyobora umurenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge.
Hari gahunda nshya y'itorero ry'igihugu mu banyeshuri barangije kwiga, ese gahunda yabagejejweho niba yarabagezeho itete.
Murakoze gahunda uturimo muri gahunda z'itorero n'urugerero abana barangije amashuri y'umwaka wa gatandatu bari gukora nkuko biteganyijwe iyo barangije gutozwa n'itorero ku rwego rw'igihugu baratumwa gutumwa rero no kujya ku rugerero kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo bize bikaba bishingiye mu kubaka indangagaciro z'umuco nyarwanda indangagaciro zibubaka nk'urubyiruko kugira ngo bibategure ejo hazaza ikindi nanone batangire kwimenyereza umurimo batangire kwimenyereza gukorera igihugu batangire kwimenyereza gushyira mu bikorwa byaba ibyo bize mu mashuri ndetse n'ibyo biga mu itorero ry'igihugu.
Muri gahunda intoye hari byinshi byahindutsemo ku buryo bugaragara. Ese mubona izi mpinduka ari kizi zamarira abaturage tugereranyije na gahunda y'igihe cyahise yajyaga ihabwa itorero?
Murakoze, uko iminsi itashye niko ibikorwa birushaho kunozwa, amakosa yaba yaragaragaye agakosorwa. Uyu mwaka urugerero rwarushijeho guhabwa imirimo isobanutse, aho n'abana bari gukora urugerero inshingano zabo ziba zizwi, imirimo bakora ikaba inashingiye ku bikorwa biri muri gahunda za guverinoma za leta. Ubajije ikibazo kijyanye n'icyo bizamara abaturage, ni kinini cyane. Bishingiye ku buzima bwabo bwa buri munsi no mu iterambere ryabo. Naguhaye ingero mu by'urugerero rurimo hari ugukangurira abaturage kugira ubwishingizi bw'ubuzima mutuelle de santé. Ibi rero biganisha ku neza y'abaturage kugira ngo urwaye abone uko yivuza, kugira ngo hatazagira uhera mu rugo, n'urwo rubyiruko rumenye akamaro kabyo, bityo ejejo bundi niwe bazaba bari mu myanya no mu nzego z'ubuyobozi. Tube twaramaze kuyububakamo ku buryo twihuta mu iterambere. Ikindi cya kabiri, harimo nko gutoza abaturage kugira isuku, isuku ishingiye kumenya kuvangura ibishingwe, kumenya kurya indyo isukuye, ibyo bituma birinda indwara n'ibindi. Harimo ibikorwa byo gukangura urubyiruko kurwanya ibiyobyabwenge bagenzi babo ubwabo, tubere kubibwiye ibiyobyabwenge baba barahawe amasomo yabyo, ndetse banakoze n'ikintu kiza bagiye bashyiraho za club anti drug. Ibyo rero bituma turinda urubyiruko rwacu, ntago bajya kwigisha abandi ibyo ubwabo nabo badakora, baba bigisha ariko nabo ubwabo bigisha ko nta kamaro gakomeye bitagirira ubwabo gusa, ahubwo baba banafasha n'imiryango yabo, ndetse n'imiryango yabo ubwabo isigaye ikurikirana ko abana bagiye gukora urugerero kuko bamaze kuba bagenda babona ubwiza n'akamaro k'urugerero. N'ibikorwa byinshi nyuma y'ibyo rero habaho n'ibikorwa by'amaboko, intore ubwazo zihitiramo zikavuga ziti tuzakora iki n'iki byunganira gahunda ziba ziteganyije. Hari ibikorwa byiza bakora nko gufasha abatishoboye, bakavuga bati umunsi uyu niwo tuzakora umuganda, dufashe umukecuru w'incike cyangwa se utishoboye tumwubakira akazu tugasane. Hari igihe bakora ibikorwa by'amaboko bibafitiye akamaro ubwabo hagati yabo cyangwa se ikindi bumvikanyeho n'inzego z'ubuyobozi binashingiye no kuri gahunda z'urugerero ziba ziteganyijwe. Hari byinshi rero bikorwa, nabo nimuganira bazakwereka ubwiza bw'urugerero ndetse nuko bagenda barwubaka, turagenda turushaho kurunoza no kurwubaka, kandi ibikorwa bifatika bibubaka haba uyu munsi ndetse no mu gihe kiri imbere.
cyane Maxime ndetse na Alex baganiriye kuko bikomojeho arangiza reka twumve icyo urubyiruko ruvuga kuri iki gikorwa cy'urugerero ni mu nkuru ya Inosaha umugisha
gahunda y'igihugu izwi ku izina ry'urugerero ni igikorwa yashyizeho kugira ngo urubyiruko rwose rurangije amashuri yisumbuye rubashe kugikora muri gahunda yo gusobanukirwa gahunda z'igihugu ndetse no guhabwa zimwe mu nyigisho z'uburere mboneragihugu baratubwira icyo bumva iyi gahunda izabagezaho ejo hazaza habo
kwa dushime Piero urugerero ni gahunda ya leta itabirwa n'intore ziba zivuye mu mutorero gukora ibikorwa bya leta kangurambaga kubarura n'izindi gahunda nyinshi zitandukanye za leta bakamenya n'indangagaciro nyarwanda kubatazizi kwa ko numva nkunda ari ibintu nkunze kandi nifuza gukorera igihugu cyanjye no kugiteza imbere
ese wenda hari imbogamizi wabuhura nazo muri iyo gahunda y'urugerero
kugeza ubu ngubu nta mbogamizi turahura nazo kwa ko urebye nibwo tukirangiza ishuri na kuvuga ngo turi abakozi hari indi mirimo n'ubundi gihe tujya mu rugerero ni gihe twatwara twagiye ku mashuri mbona nambogamizi nimwe duhura nazo
Anje kugite cyanjye byatumye myitabira no kwerako cyari ni gafata nka ari tegeko rya leta cyangwa se kimwe mu bikorwa bya leta biteganyijwe.
Ese wenda abo hari imbogamizi mizi muhura nazo muri icyo gikorwa?
Eh imbogamizi n'izijya zibura.
Mwizi watubwira wenda zimwe.
Imbogamizi duhura nazo hari n'igihe ugira ku muturage ko adasobanukiwe itumye tuza mu rugerero nkawe wenda nk'iyo baduhaye igikorwa kibarura bagera mu rugo umuturage adasobanukiwe n'ibya byo akaba yagwa mu mwaka kwirukana.
Ijya kwirukanye se wowe ufata uwe mwanzuro?
Twewe umwanzuro dufata tugana ku kagari kwa ariho tuba batwohereje twagerayo tugafata tukabasaba icyatuma twerekana ko turi abanyeshuri ari ku rugerero bakaduha igipapuro cyangwa se byabamwe twajyana n'umuyobozi tukagera akaduha yadufashamo.
Watangira twibwira
amazina yanjye twamuye Jean Dodier. Undi na gahunda yaje kugira ngo tuduse nk'abibuka uko kera byagendaga, aho kera usanga ingimbi nyine abasore n'inkumi bajyaga mu itorero bagatozwa, noneho nyuma y'uko bamaze gutozwa akazajya nyonoho akajya nko kuri tere cyangwa nyine akajya gushyira mu bikorwa ibyo bize aribyo kwita kujya ku rugerero. Kera bwo batozwaga kurasa, gushinga intuza, imiheto, ibintu ibyo nyine. Ariko ubwo ngubu tutari ko nyine ugenda rutera imbere ntitwashinga ibintu bijyanye n'iterambere, nawe tukajya kwiga kurasa ngo ntabwo bigikoreshwa.
Mbese muri rusange nk'abo ni iki cyatumye se witabira ino gahunda y'urugerero?
Ni uko mvuga ko ngiye ino gahunda mukikora nzateza imbere igihugu cyanjye nk'umuturage w'ifoke wa mugari nange icyo mpatisipa mu gihugu cyanjye. Si nk'imvuzo yanjye igihugu cyanjye bigiye cy'impa nange majyango ngiye contribution yanjye mu gihe nange ntegereje amanota yanjye ngo yankomeze university.
Bagize icyo basaba bagenzi babo batitabiriye gahunda ndetse na leta igifite mu nshingano zayo.
Nashaka mu gikwepe kubyitabira. Kumva ko info de la vie ngomba kugira icyo bakontribuye mu gihugu cyabo bati nange mu gikuri. Ngo ngizanga ni bara basigiye cyangwa cyane kigejeje.
Ese nka leta yo ubwayo mwayisaba iki?
Okay. Cyo dukundogira nacyo cyane cyane ndavuga leta dufasha. Sanka ejo turangiza mu masaha 5 n'igice saa 7. Sanga rero wenda n'iki gihe n'iki gihe kintuza kizuba usanga turangiza pe inyota ari ikibazo n'iki. Bishotse bashaka cyenda nk'amazi yadufasha nyine kuzatunywa cyangwa se wenda nk'akantu gasanga n'agashimwe gatoya karinganiye. Kagiyagaza ko kuriyo twakoze bifite akamaro.
Nabashishikariza kurwitabira kwako byatuma babamenyeraho indangagaciro nyarwanda, amateka y'igihugu n'ibindi byinshi cyane.
Nasaba ababyeyi b'abanyeshuri abana babo baba barangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, nasaba ko bashyiramo ingufu bakababwira ko bakabigisha icyo urugerero rumaze. Urugerero ntabwo ari agahato, si ibikorwa bindi bifite inyungu undi muntu ku giti cy'akamaro, ahubwo ni ibikorwa bifite igihugu rusange cyangwa abaturage rusange akamaro.
Twaganiriye kandi na bamwe mu babyeyi maze batubwira uburyo bakira urwo rubyiruko igihe rubaganye muri ibyo bikorwa bya leta barimo.
Nuko bigisha bariya abana nabo bakaza bakadukangurira neza nko kwiteza imbere, ubumwe n'ubwiyunge mu iterambere, mbese no kumenya kwirinda umutekano n'amasuku. Mbese harimo inyigisho nyinshi cyane pe, ni rwiza cyane urugerero.
Eric ngusanze hano iwawe hari igikorwa cy'urubyiruko bita urugerero, icyo gikorwa bukize?
Njya nyumva cy'abana barangije kwiga amashuri yisumbuye.
Hano iwawe utuye bari bahagera baje gukora ibyo bikorwa by'urugerero?
Hambere aho barahageze batubaza ku bya mitiwere n'ibintu bareba n'amasuku. Aha twagerageje kubibereka nta kibazo.
Ese muri rusange ubwandi n'abandi babyeyi usanga babakira neza uko bikwiriye se?
Iyo baje neza baje basuza, abataje nsa nk'aho bazanye pureshita ndende, wenda baje mukanza kubabwira gahunda zibagenzaho, mugeraho mukumvikana nta kibazo, muravukanya mukaganira.
Uru rubyiruko twaganiriye akaba ari urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge, rukaba rwaratubwiye uko rubona inyungu ruzungukira muri iki gikorwa cy'urugerero barimo. Tukaba twabibutsa ko ari igikorwa gikorwa n'urubyiruko rwose rurangije amashuri yisumbuye.
Inosa ndetse n'urwo rubyiruko mwaganiriye turabashimiye. Dukomeje ikiganiro, reka twumve ubutumwa bw'abatwandikiye.
Turasuhuje nshuti bakunze ikiganiro heza. Ubutumwa bwacu none reka tubuhere ku bwa Hitimana David. Aragira ati uruhare rw'urubyiruko mu kwimakaza umuco w'amahoro ni ngombwa kuko rutigishijwe byakongera bikatuganisha habi. Agasaba dusaba kujya tugera hose mu gihugu. Arakoze cyane David. Kandi ngaba namwibutsa ko impande zose z'igihugu tuzigeramo. Habakurembetse yene aragira ati ni byiza kuko ubu rubyiruko tugomba kubaka amahoro, ushoboye akiga ubu abandi bakihangira imirimo itandukanye. Maze tukije nduwari we wese watubuza amahoro. Reka dusoze kuri Nezi yarimye Etienne. Aragira ati kubaka amahoro birashoboka cyane kuko burya umuntu atanga icyo afite. Bivuze ko urubyiruko dukwiye kwiyubakamo amahoro mu mitima yacu. kuko amahoro ni nzira y'umutuzo itikanga kibi. Kongera tubibutse ko ushaka kuduhamagara cyangwa kuduha icyifuzo wakwifashisha adresse zikurikira. Wahamagara kuri telefone ifite nimero 07 788 45 11 ndetse na 07 762 664 6922. Naho website yacu wandika www.hezayouthprogram.com. Email yacu ni hezacyane@yahoo.fr. Murakoze.
Arakoze cyane Nusaha Mugisha. Mu gusoza iki kiganiro twabitsa ko twavugaga kuri gahunda y'urugerero, ibikorwa bikorwa n'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye, aho bigishwa gahunda za leta ndetse n'uburere mboneragihugu. Hari icyifuzo cyangwa igitekerezo nk'uko bisanzwe watwandikira kuri 07 762 463 922 cyangwa se 07 788 45 11. Ngiye muri studio mwumvaga nkaba nari Roger Nigena. Reka tubasigire iyi ndirimbo Uzandabure ya Bliss Melody. Ikiganiro Heza naho ubutaha. Bye.
Heba we da na santiga mwi butse bimwe bya ise wenda biza tuma yumba twagumana baga atakwiye kubabara ugusukwimi zihita bigenda binera ubwoba basi nujya kugenda uzasige kagafoto kawe kugira ngo Ese biza tuma dutana biza tuma dutandukana uzandabure.
You've been listening to Heza, the VOA's weekly youth program in Kinyarwanda.